ko te hari mo tō mātou whakaoranga e te atua o tua whakarere. Ki te tuku whakawhetai kia koe i roto i a ihu kreiti. Pāoho ana tāu kupu i a te aho te marama, nā kā marama. E te aho tonu nei tōu maramatanga i roto i tō mātou pōuri. Nāu i pōu te mauri ora mō ngā mea katoa. Nāu hoki mātou i waihanga ki te whakarongo ki tāu kupu, ki te mahi i tāu i pai ei. Kia eke ai ki te taumaha o tōu aroha. He mea tika ke whakapaingia koe.